Government yasabye ministries ebitongole na buli akwatibwako ku nsonga ez'obyobulimi okukolera wamu okwanganga okusoomooza okusanga ebyemmere wano mu ggwanga. Commissioner of Nines wa kubyemmere mu ofiisi ya Sub-Minister Frederick Walugembe agamba nti okusoomooza omuli enkyukakyuka mu mbeera y'obudde endyembi, ettaka eritali gimu n'ebirala bigwana okukolebwako okulaba nti buli munnayuganda afuna emmere emumala. Walugembe agamba nti ministries n'abantu sekinnoomu basaanye okubangawo enteekateeka y'awamu okwongera ku bungi obw'emmere mu ggwanga lino. Bino bituukiddwako mu nsisinkano n'abakwatibwako ku nsonga z'ebyemmere ku ofiisi eya Sub-Minister. Robert Kaliisa akulira ebyemirimu mu kitongole ki International Institute of Rural Reconstruction ayagala ensonga z'abantu abanyigirizibwa mu by'emmere zikolebweko okuyita mu mateeka n'enkola n'enkola ez'emmere.
Ensonga ez'omuzinzi eziwonyabonya abantu baffe naddala abawejjere, abantu abaliko obulemu, abakyala, abavubuka, abantu ba indigenous communities okulaba nti nno beeyagalira mu mmere kubanga bakola kinene nnyo okufuba okulaba nga balina emmere, naye amateeka agasinga gabadde nga tegabasebalinga laba nga Office of the Prime Minister eriddi ngaokola action plan abantu bano babiringi rights zaabwe ku mmere okubeera nga zirespectingibwa ngate gavumenti eteekako omuzinzi.
Kati ye Jonathan Ndubega okuva mu kitongole kya CRTN Uganda ayagala kaweefube ateekebwe mu nnima etakosa butonde.
Kitwagala ffe okulaba nti budget ziri coordinated gye batadde mu by'obulimi, naye era nga budget weeri waliwo ebyobulimi obulungi okulaba nti bisobola okutegeerekeka bwabeera nga babitadde katale. Tukirabye nga agroecology esaawa zino abantu bangi bamwogerako ku mutendera gwonna, naye ffe tetunnaba kutegeera nti kirime kiki nekiri agroecologically produced. So nga luno olukiiko olutuyambye okukkaanya n'okulaba nti ministries ez'enjawulo era batadde wansi ebyokukola okulaba nti nno agroecology bamumaakinga bulungi mu kusobologana mu ggwanga wamu n'okusobola ebweru.